harabura amasaha atagera umunsi ngo umuhango wo kwitizina abana b'ingagi ugere. Tugera mu murenge wa Kinigi hafi y'Ibirunga mu karere ka Musanze, twasanze imyiteguro imaze amezi hafi abiri irimbanije. Inyubako gakondo zishimangira umuco nyarwanda, amafoto y'ingagi ku mihanda n'ibindi bihita byigaragaza. Ni umuhango ushorwamo amafaranga atari make ariko ugomba kwinjiza akayabo ku gihugu. Inyubako z'amazu ya kinyarwanda n'ibindi hatarimo amahema yo kwiyakiriramo ngo bihagaze kuri miliyoni zisaga 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Bwana Uwamahoro watsindiye isoko ryo kubaka hazakoreshwa mu kwitizina abana b'ingagi, yatubwiye ko yahaye akazi abari hagati ya 200 na 250 mu gace kubona amafaranga bigoranye.
Njyewe natangiranye nabyo kuva kwitizina byatangira. Natangiranye nabyo kora decoration y'amazu kuko aha niho bambarira abaritizina. Tubona ibiraka cyane cyane iyo ari kwitizina. Twakorera amafaranga. Nukuvuga kuko biba rimwe mu mwaka, iyo rimwe mu mwaka niho tubona amafaranga cyane uko dukora, ariko byarangira tugakora imirimo isanzwe mu rugo. Wena niba umuntu yakora amafaranga 20-30 agira ngo imbuto y'ibirayi, nango y'ibishyimbo, nango y'ibigori ugatera.
Hano nageze nje gushaka amafaranga
araboneka ariko.
Amafaranga araboneka kubera ragigaji nyine. Ntogabura kuboneka kuko igaji bazisura buri munsi. Ubu ndi gukora rero ndi gucukura icobo cyo gushingamo ibiti.
Abatuye mu Kinigi ntibashima imirimo babona ku kwitizina gusa ahubwo amashuri, imihanda n'ibindi bikorwa remezo byose ngo bikomoka ku bukerarugendo. Inyungu ntiziri kuri ba rubanda rugufi gusa. Madame Gitego Jeanne Clementine amaze imyaka 10 ayobora guest house iri mu marembo y'ikibanza kiberamo umuhango wo kwitizina abana b'ingagizo mu Birunga.
Ku munsi wo kwitizina dushaka abandi bakozi abo twita aba occasionnaire. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari abakozi bahoraho. Dushaka abakozi badufasha bitewe n'uko tuba dufite abantu benshi tugomba kubaha serivisi nziza zizira amakemwa. Biba ngombwa rero ko tuzana abakozi bamara nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi kugira ngo tubashe kwitegura neza no gutanga serivisi ndetse ku batugana kuri uwo munsi.
Nubwo biruko mu mikorere, hari ba rubanda rugufi baterwa ipfunwe no kuvukira hafi y'ingagi mu Kinigi bakazumva mu magambo, abandi bazibona mu mashusho kubera ubushobozi buke. Buri munyarwanda yishyura 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ngo abashe gusura ingagi, mu gihe abanyamahanga ari amadolari 750 hafi 5,563 by'amafaranga.
Amafaranga rero nta bushobozi umuntu aba afite wo gutanga aje gusura ingagi. Ni menshi kabisa. Wenda nk'umuturage usanzwe bashiraho inoti 5,000.
Navukiye hano.
Ufite imyaka ingahe?
48.
Ubwo akandagira muri pariki ugiye gusura ingagi?
Ntabwo nari nakandagira. Kubera numva ko ikibazo ari amafaranga. Amafaranga rero rubanda rugufi ntabwo twabona amafaranga yo kuza kureba ingagi. Kuzibona ku mafoto gusa dufite ipfunwe tutazireba amasuku yandi. Cyakora abavuze bati buri munyarwanda wese ahava akagera ashaka ubushobozi bwo kuja kuzireba, bati nurenda atange amafaranga 500.
Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere mu Rwanda RDB bwo buvuga ko muri rusange ibiciro bidahenze ku benegihugu mu gusura ingagi. Bwana Francis Gatare ni umuyobozi wa RDB.
Abenegihugu ntabwo bahenze kubera yuko gahunda yafashwe nuko ubukerarugendo bushingiye ku kubungabunga ibidukikije cyangwa se twita ecotourism igomba gukorwa ku buryo hatajyayo umubare munini. Ndabaha urugero, dufite imiryango 10 y'ingagi ishobora gusurwa ku munsi umwe, ariko ntabwo dushobora kurenza abantu 8 basura buri muryango ku munsi, kandi bamarana n'uwo muryango isaha imwe yonyine. Birumvikana rero ntabwo dushobora kurenza abantu barenze 80 ku munsi bashobora gusura ingagi. Kugira ngo bishobore kugira agaciro, cyane cyane ko abantu babishaka kubikora abari benshi hirya no hino ku isi, igiciro kigenda kijyana n'uwo mubare wabo wababyitabiriye. Ariko abanyarwanda bahabwa amahirwe, nta munyarwanda usaba kujya kureba ingagi ngo abibuzwe.
Abafite ubushobozi babashije gusura izi nyamaswa zitwara kimuntu bo basanga amafaranga yishyuzwa bene igihugu yagombye kujya mu byiciro kugira ngo bajye bazumva nk'umugani.
30,000 ntabwo ari menshi, ariko byaba byiza hagiye habamo kategori zitandukanye na wa muturage wo hasi wo mu Kinigi akabasha kuba yabasha gusura izo ngagi, nawe utabasha kuyabona akabasha kuba yazimenya, kuko ni byiza natwe tugomba kumenya, kandi abanyamahanga ntabwo bakwiye kubidutanga, natwe dukwiye kugira ayo matsiko.
Umusanzwe umuhango wo kwitizina warumenyerewe mu muryango nyarwanda. Inshuti z'umuryango n'abawugize barya ubunyano bitizina umwana nyuma y'igihe gito avutse. Ni umuco bamwe bavuga ko bashitseho ku mpamvu zitandukanye. Uyu wabonye akazi kubera kwitizina ingagi ku nshuro ya 11 aratangiye ubushobozi.
Twe tujye byarakobera dukuze twarabikoraga, ariko buno ntabyo ngibona. Ese n'ushobora kubona nta kintu ufite curahamagarira abaturage, ubwo ukimenya ukabyihorera ugaheka umwana wawe ukaja guca inshuro? Ntacu ufite wabahamagara ngo ubahe iki? Busi aga ndi gukorera hano niko ndahamagarira abaturage, kandi nane ndi kuvuga ngo abana banje ndigarabahaza.
Kwitizina abana b'ingagi bigiye kuba ku nshuro ya 11. rimwe ku bana b'ingagi 24. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu cy'iterambere buvuga ko iki gikorwa gifite agaciro gakomeye ku buryo bitareberwa ku munsi nyirizina wo kwita izina, kandi ko ubukerarugendo bukomeje kugira uruhare rukomeye ku nzego zose z'imibereho myiza y'abaturage. Ubukerarugendo mu mwaka ushize bwinjirije u Rwanda miliyoni zisaga 300 z'amadolari ya Amerika. Buri mwaka umuryango wanjye urakura, urugo rwanjye rurarinzwe, niyo magambo aherekejwe n'amafoto y'ingagi biri ku cyapa kimanitse mu irembo ryahinjira hazabera kwita izina, yafatwa nkatanga ikaze kubiteze kwitabira uyu muhango. Kubungabunga ibidukikije ubunejo hazaza niyo nsanganyamatsiko y'umwaka. Ariko bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Ikinigi mu majyaruguru y'u Rwanda.